usizi luphila umuntu ophila emhlabeni. Ungazitshela ukuthi wena awunankinga. Ihlushwa yiphupho lomntana angazi kuya kangaki ngosuku. Usizi luphila umuntu ophila emhlabeni. Ungazitshela ukuthi wena awunankinga. Ihlushwa yiphupho lengana angazi kuya kangaki ngosuku. Usizi luphila umuntu ophila emhlabeni. Ungazitshela ukuthi wena awunankinga. Ihlushwa yiphupho lomntana angazi kuya kangaki ngosuku. Iphupho umntana mekhala
ethi baba wami ethi baba wami
ethi baba mama wami
isenhlathini ethi baba mama wami shiya lolosizi.
Iphupho umntana mekhala
iphupho umntana
ethi baba wami
ethi baba wami
ethi baba mama wami
ethi baba nami
isenhlathini
ethi baba mama wami shiya lolosizi.
Umntana mekhala
ethi baba
mama wami
ethi baba nami
isenhlathini
ethi baba mama wami shiya lolosizi. Umntana mekhala ethi baba nami umntana wakho ethi baba mama wami shiya lolosizi.
Umntana mekhala
iphupho umntana
ethi baba wami
ethi baba wami
ethi baba mama wami
isenhlathini ethi baba mama wami shiya lolosizi.
Iphupho umntana mekhala
iphupho umntana
ethi baba wami
ethi baba wami
ethi baba mama wami
ethi baba nami isenhlathini ethi baba mama wami shiya lolosizi. Umntana
ethi baba wami
ethi baba wami
ethi baba mama wami
ethi baba nami
isenhlathini
ethi baba mama wami shiya lolosizi.
Umntana
mekhala ethi baba wami ethi baba nami umntana wakho ethi baba mama wami shiya lolosizi.